my point. He has done what nobody can do. We have come to give him the praise. I have a God who can never ever fail me. I have a God who can never ever disappoint. We have come to give him the glory. Chimama,
Chimonibo, Onyama,
Onyama,
Chimonibo, Onyama,
Onyama, Lamuro,
Chimno tutu, Chimneye, Chimnanya se, Onyega, Bwamo, Onyege, Mesonga, Chukujima,
Mabano, ya. Point. Waberiye mmadụ na-apụghị ime. We have come to give him, to give him the glory. Chimoma,
Chimonibo, Onyama,
Ieriaba,
Chimonibo, Onyamara,
Chimnututu,
Chimnututu, Chimnehiye, Chimnanyase, Onyega, Mwamo, Onyege, Mesoka, Chukwu,
Chukwu, Chukwu,
Onye ga-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu amara. Onye ga-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu dị mma. Onye ga-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu dị mma. Onye ga-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu dị mma. Ị na-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu amara. Onye ga-agwa m onye ga-eme so nka Chukwu dị mma.